moɗon onon gomɓe ne kettini e studio kalangu nani habaruji ko sukkaɓe ummatore ɗe min Oumou Oumarou hawtade Abdoulmoumouni Aliñalli yettottomo Abdoulmoumouni jam gonɗa
jamni walla kay Oumou habaruji ɗi e gaddanɗe asawe o hettinantoɓe
nder kibaruji men ɗo nder gallañumen kaɓe lokkol mawɓe gaɗuɓe pottal mabɓe to dow jandeji leydi Niger yewtere men pindinon hande min jeehatana Gaya min ƴeewa noy sukkaɓe wonduɓe laaru wonno joddi ɓe gala laaru nder janguirde école e hantorde min gaddan filla pirtor ɓalli nogaye ɗiɗi lewru novembre fedde mawnede sukkaɓe lokkol mawɓe nonni gomɓe no janga dow fi laabi kiite e filla politique on ɓe gaɗi pottal mabɓe koɓe tuugi kan won dow fi jandeji leydi Niger
non jatti waɗi Oumou janguirde université de indem sjp tawi kaki waɗa konno faddo yaadu yeeso jande lokkol de indem kettino ko Mariam Adé waddi
eley cuuɗi to fannu jande fi sariyaji kañe ƴoñal janguetele université Abdoulmoumouni ɗo galle ñamen wonno ko jangoɓe oɗo fannu hawri gam ƴewtinade caɗale ko jande woodi e nder leydi ndi Saïdou Issiaka Mokhtar koko kibaruji iye nun goto e waɗoɓe yewtereji dow majjum
aujourd'hui il faut anden sani toni ɓe mabɓe guite mon mbi ngala no jiiya bonnere tawande harto jande ɗon no woodi fa hande coƴƴitoraki caggal jande sukaɓe jangoɓe ɓe ko woni no suulimi waɗi ko lokkol Niger wartiraka hunde tabba
de qualité
caggal ni ɓe keeɓi ɓe kaali e nde ɗo yewtere eɓe kaallo en na kamɓeɗu koɓe jii e majjum
filla jande nder Niger soƴƴitorake caggal sanne wooɗi yi'ama ko caɗale no tawa
ndermue
gaddana filla jandeji leydi Niger min heggiɗe am haala moƴƴuka noon sanne kando watta jaaki yeeso heɓo nder leydi
wonno fileni woni ɗum fuɗɗum daro gam batte jande nder leydi Niger laato hunde ñemmintede e nder leyɗe meɗen kerruɗo enɗa
jeɗɗire wittina ni nder suudu hokkoɓe habaruji batu waɗama
non jatti waɗi Oumou cukaɓe jeehuɓe to kaɓe tato ka en keeɓi mbarjaari kettino ko Aliou Taysir wadde
nogay lewru novembre nden wonno ko ɓe kokkiti mbarjaari dow tewtol ko waɗa nayaɓol waɗugol bindi e wawde hokkude kabaru wonnana e dow himɓeje gattana ɗum sembe sanne har filla bindol e jande ele duuɓi cakatiɗɗi jangoɓe l'école yi'ama jande mumen yaari caggal sanne Saydou Zakou kaw jiiɗo nokkuretede lide com omo andina ɗo nafaka ɗe golle
min cigilakina ndu tewteru gam waddude mballa amin ɗum du min jiɗana darjinde ñeguɓe nder jande ɓen ɗum haltana dow miɗen jiɗi leydi Niger ɗiɗaɓal ɗon du ɗum haala ko leydi Niger no andi artirede nder kulle
tato ɓurɓe wawde golle ɗe kay wonko hokka mbar jariji ɗi enda ɓe fuddu kono ɓe mbina dow fi ko darto jande ardine ele ko gollete fou eɓe kolla ɗo weltare mabɓe caggal koɓe keeɓi ɗum enda
franchement miɗo welti sanne heɓude ndi mbar jari rawani mi warana nayaɓo hikka laati mi arano ɓe tinno jangude e windude miɗo welti miɗo miila du e lawal garowal ngal mi heɓan warde arano
e kitagol noon jomum laato mbindo o
fedde wonde no dari ko wattani gurnal lobban heɓo inditirane axi mannak
fi daranade burnam ɓiɓɓe adama ko watta ɗum woɗani fedde de enden ceede hoore muɗum itti soodi tonoji nder banguere hinde huɓere agres de enda gam wallirde ɓe keƴoreɓe enden kettino ko anise karim waddi
gam batte wallitude galleji laatiɗi gala bawɗe ko waɗanta koye muɗum en gayɗe to ndiyel to natto nder gallure hinde nde agades hawritere mawde wiyetede axi nak aadi waddude mballaga yaade e himɓeɓe gala sembeji tawaɓe ɗon endam Abdou Mohamed kam woni hoorejo fedde nde omo fammina en hono ni en
akoye lungguna wondeki
no woodi nokkuje no ɓillori e wuuro hingo gon ɗum saabi komin ƴewtini ɗum ndenno min coodoy tonoji min joƴƴinat nokkuule to ndiyele ndufete ɗon gam iɗe ɗon ndufe dow lawol
fara wonna ayji
funeyme kañum woni banguere arandere heɓude barke ballak ka endan tawaɓe nder banguere nde yetti sanne ko waɗna nder ballak
min gaddanama tonoji ɓe gattanimi nde ni heewi iɗum haɗa himɓe bitto ɗon say ƴertake sayde heewi min ɓottaɗam min gaddanama tono ɓe gatti maɓɓogo ɗum ñaama ba cuuɗi amin ummatore gaddanimi tonoji ndemmum do to kuuji kam min gattata nde heewi min dufowaɗan nder gotaji
gam min keeɓi tonoji ɗin on jii ndiyam yeƴittitta ko tokkirde dambule ɓaade kadendam
ngal golla waɗugol gay to ndiyam tunuɗan natto watte keddi bangeje sappo tawaade e nder gallure hinde nde Agadez.
Umu alal laso lewru novembre dum wadi battu nyaloma ittanaado daranaade hakke cukabe
gollawol da wadi ablumun der wuro gayni de lokkol to jangirde poto warateji en he kwarteji de sukabe wondube laru nonni e be gonda laru bawrutel mabbe galni wala fu sadarma gonnani ko fadel waddi
antawa kanani ele l'école primaire quarté jidida bo mo gaya nokuto l'école be yiobe be yiata funo kawrdan endan no burti no pijamudu en gondi fano wodi
nous jouions ensemble nous
miden pijida e nyamdude ganseni mi wala cede ko sodirta nyamdu l'école nde be ngodi be kokkarankam
wi nous attendons bien
sengonga mi donara e mabbe sanne higira be am no balla kam e golleji goddi misali harto jaadu nden nyagere do
partir au toilette
dum walnaɓe fuu hono saɗalma gon kamɓe selluɓen endan
les handicapes de notre
sukaɓe larɗuɓe janggoɓe nder kala suwal gotal min tawa fijididde le janguirde l'école ɗon
de la cour de l'école et nous mangeons ensemble
minen ñamdata higiraɓe amin
c'est non an
pirtol ko e tindi ko wanna yaade kamɓe sukaɓeɓen endan ɗum wona ko madame Yakuba Hasia kawjid lekolo haali
vraiment ils sont très
sou nga sukabe le titin kini sanne der jande mabbe minen poda hakkiloji mabbe do ko be pama ko laru hana kan woni tine bonde wonon non ko Allah waddata e bi adam
amini
do gaya fi jande tawdabe laruji itande fu wonno beydo ni non yaade Allah e pirtol ko e tindi ko wonno wade e le maccu
min natan der filla figirdeji pirtol balli
fijoji coñinol ɓalli te kettiɗoɗen ko Habibou Garba waddi
yo fi ko darto tewtol coupe mawɗomo duniyaru ko latol bal kowonoɗe Qatar ko duniyaru e nogayi ɗiɗi fuɗɗa kadani nogayi lewru novembre ndu Cameroun Ghana Maroc fawarjo Tunisie ka e wondo inɗe leyɗe Afrique Andre Ayou e Boukari ɓe Ghana ɓe wonno aranɓe ɓiɓɓe leyɗe Afrique wattuɓe biiji ele coupe mo duniyaru o endam leyɗe joyyi lattuɗe endan ɗiɗɗe endan woni wawodiraka tatƴede kondan jaalama ƴewoɓe haali wiide ke hande no wawi wiyede France Espagne e Brésil ka en ɓuuri sembe ele tewtol coupe mo duniyaru ɗo latol bal ngol enda Cristiano Ronaldo kañum wonno kandu arano gattuɗo bi ele tewtol coupe mo duniyaru ndu endan o waɗino ɗum duɓinaɗi e jeegom duɓinaɗi e sappo duɓinaɗi e sappo e nayyi duɓinaɗi e sappo e jeetati e hikka duɓinaɗi ɗiɗi e nogayi e ɗiɗi
madal labandiraɓe wonɓe ne kettini habaruji ko sukaɓe ummatore ɗo min danta habaruji ɗin saabi enni jangude lamɗo holli min gadda habaruji gon kerten to jaam hirti